beach.
Mwanga waingia giza latoweka, natafuta riziki, muda unasonga, nina sweat ila bado sipati. Nyumbani kilio, jameni njaa, hakuna atafutari. Jioni narudi na huzuni, sina kitu kononi. Nabisha kwa jirani, anone imani, ila nani tukani. Eti masikini, ni mondoke, sijalipa kar, napigia wawe touch.